إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله أبيبتي وأبرونجي أبسيبي أبكرزا حفظكم الله ورعاكم جميعا تشاجين مماسو نيشافيش النبيونو أمرونجي أمرونجي مديني أمرونجي مونبسة أمرونجي موندبكة أمبكة والله تبارك وتعالى أيتي يوسف عليه الصلاة والسلام Nabiyono wechiti iwa. Tuwako mienga. Atumi bagandari. Bagendiri kitabwe. Nabi Yaqub alayhi salatu wa salamu ni kanzu ye. Babiringa bajimu kubakumaso. Yartadda basira. Agenda kubiranga. Addamu arabi. Urufanyimaru kubiranti amaso. Gari gaziba. Urinyike okumusukako. Batambla ne bagendere kitabwe Nabi Yaqub alayhi salatu wassalam ni kanzu ya Yusuf bibava mugwanga eriya Misiri ne batuka ku rukalu olwa ensi eya Kanaan nga bayingidde mu nsalo za Kanaan empewo yakungonta nga Ibn Abbas radhiyallahu anhu yagamba ne twala buterevu akawoka Yusufu ne kakuba mu nyendo Zan Nabi OHT wa Yaqub alayhi salatu wa salam. Na gamba abali ukumpi na ye, nti inni la ajiduriha Yusuf, lawla antufannidun. Mpuli laka woka Yusuf, singa mubate mugenda kuroza. Wakubanti mugenda kuroza, nti binombiogeza, kubera nti nukaddi ya sichate gira burunji vienjo gira. Tewai tabanga dene, Nabiranga al-Bashiru yatuka. Yoyo iyajja imisinde nga kule mbede mbanne. Najja nikazu ya nabi Yusuf alayhi salatu wassalam. Najikuba kumaso gan nabi Yaqub fartadda basira. Amaso negazibuka. Musanyu pitilifu ya gamba abana binti alam akullakum inni alamu minallahi ma la talamu. Burijosi bagamba nti. Zendi nabi wa Allah ni nabi mmanyi bi mutamanyi. Bamu sabah abiringa yega ili Allah subhanahu wa ta'ala. Abasonyiwe ensobi yawe. Ensobi yari ennene. Mumbera nyinji nyo ukuna kuwaza nabi wa Allah. Atenga mungiriyemu bana kuwaza muzadde kitabwe. Atenga mungiriyemu gabana kuwaza mama wawe kathalik. Ila mungiri yemu kuna kuwaza muganda wabu kutula uru ganda. Ubulimbo bitu lifubako zesa. Umutimo umubio guwaba rondora. Nibasi galanga bali kumbereyo. Ukutusa. Hatta nga bali mumaso gan nabi Yusuf. Nga muganda wabu akwati duanti abye. Nibasura uru gambo uru gandi nabi Yusuf yali mubi. Subhanallah. Imitima jawe tajigonda nga kuhuli nanti nubako la chinene. Bacha mwede kireze bigambo wadenga nembila jaliko tebajimanyi. Echilaga Adamu mubala obutafayo kuchi. Echamu tukako. Na wechi tubala janiya kitabwe. Ya abana istaghfir lana dhunubana inna kunna khatiin. Kitaffe tukusaba obusabire ku Allah. Mubutufu bulijo tulimu nsobi. Kala sawfa astaghfir lakum rabbi. Mazimaddala nja kuweranga. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abiringa abasonywa umuzadde agwana abiringa musasize eri abana be iranga yewara embera zonne ziraga nti yegomba omwana we naye afuneko kubulamu obubi nga abazadde banji abakijjane ku mitima nga bakyogera nga anyize nawe jjakkula obonebone nga bwembonye ebonye nawe jjakkula ogire nawe jjakkula obirabe nawe la wallah Eyo nsobi nene. eyawukana ku bubumbwa bw'abazadde abasiriikirira. Omuzadde yatahammal, omuzadde agumira omwana byatagumira ku muzadde we, ekyo ekikolo. Omuzadde agumira ku mwana we, omwana byatagumira ku muzadde we, ekyo ekikolo. Kikyamu okubeera nti omuzadde asobola okusabira omwana we edduwa embi, kigambo kibi, kubanga finnihaya tojja kusanyuka. Bw'onaalaba omwana wo ng'ali mu bigambo ebi mu bulamu obubi obuzito obwakanyego, ojja kwerabira nti gwe wasaba edduwa eyo, ate obulamu obwo tebuli kusanyusa ku mwana wo. Kyekituufu buli lw'olimulaba ng'ali mu mbeera mbi kijja kuyisa bubi. Ethen emotions tezikukwata nezikuwangula mu busungu, n'obeera nga obaako ekigambo kyonna ky'okubawo mu ebyo ebiraga fyukya embi oba ebisabira omwana okufuna fyukya embi, imma ey'eddiini oba ey'edduniya. Abawarabu nakugambako nti bw'anyiiga kwotegerera nti anyiize, agamba nti Allah yahdik, Allah yahdik, Allah yahdik, Allah kulungamye, Allah kulungamye, mu busungu obuyitirifu. Subhanallah, Allah yabawa ekyengera. Subhanallah, batono nnyo abafuluma ku mulamu ogwo. Bulwanyiiga obusungu bwabulagira mu dduwa nungi, ya Rabbi, nawe muganda wange w'ekitiibwa omukkiriza, ekigambo ekyemanyiize ku lulimi, aslahaka Allah, byebigambo byawe, aslahaka Allah, Allah kulongoose. Isma, aslahaka Allah, wuliriza bigambo, Allah kulongoose, tegeera damu amagezi, aslahaka Allah, aslahaka Allah. Okuyomba kwabwe, okwali badde okunyiga kwabwe, okwali badde okusaba kwabwe nga banyiize, baasibira ebigambo ebirungi ku nnimi zaabwe ne bibeera kuli, tosobola musiŋŋaana ng'asabira omwana we ekigambo ekibi. Wa hakiikatan, olaba obulungi ne baraka y'ebigambo ebyo ku baana baabwe. Olaba abaana we bakula fil ghalib, omwana ku maama waafiirawo, omwana ku taata waafiirawo, mu butuufu nibabeera nga be bazadde abakombye ku buwoomerevu bw'obuzadde, be bazadde abakombye ku buwoomerevu bw'obuzadde. Muffe batono nnyo abakomba ku buwoomerevu bw'obuzadde, olw'ensonga twabulwa minzaani y'okulera abaana baffe, imma okubalekerera ne bafuuka ebisassalala, oba okuyitawo mu kubagunjula ne tubakuba emiggo gye tutakuba nte zaffe n'embuzi zaffe, ne tugamba tuli mubagunjula. Nsaba Allah tuwe mizaani eya wakati. Ono nabbi wa Allah Yaqub alayhi salatu wassalam teyalwisa baana be, nabo obulumi bwa myaka si bwa mwaka, myaka myaka ng'ali mu bulumi n'amaaso ne gatuuka okuziba. Ya abaana, taata, istaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in, bulijjo tuli mu nsobi, tukusaba otusabireko Allah subhanahu wa ta'ala. Qala saufa astaghfir lakum rabbi, waliwe baakolera ebigambo ebinene bajja ne baleeta statements zaabwe zaatakkirizanga, yagambanga atya, yabagambanga atya, gwe waligambye otya abaana abo nga bakubuliza omwana wo ng'owulira nti bwe wamubuzizza billahi alayhi, walibagambye otya? Ne yabagamba nti bal sawwalat lakum anfusukum amra, sitaani embi eri myoyo gyammwe erina ekirowoozo ekibi kye batadde mu mutwe ne mukikola omwana wange okunnumya, ne munsula mu bulumi obufaanaganako bwe buti. Fasaburun jamil, nzikangumiikirize. Subhanallah, singa yayogera ekirala ekitali ekyo era Allah kyalitunyumiriza, lwaki Allah ebituggireyo bino? Abazadde tujjemu ebyokuyiga, bannange munsonyiwe, njagala ekyafeeyo kino nkitwale, kubanga nkakasa nti mwegomba nkitwale nkiwunzike, naye ebyokuyiga bino banne tubiyigeyo ku baana baffe. Tubeere abazadde abalungi eri abaana baffe, tubeere abazadde abalungi eri abaana baffe. Abazadde abasinga obungi abaana baffe imma baatusuulirira kubanga twabakuliza ku mbeera ya kabwanango, omwana ayagala ave ewaka mu bwangu obw'ekitalo, obw'ekitalo, waki emiggo giyikanga nkuba, giyikanga nkuba, naye teri musadde gw'ogenda kukwata omuzi wabwe, lwaki omwana omukuba bw'otyo, njagala mugunjula, njagala atereere, njagala agire bw'ati, la la omusajja omu yannyumiza hafidhahullah mubasajja abawarab naŋŋamba nti olunaku lumu omuzadde yalaba mutabani we ng'abonereza omwana we ng'amuyira emiggo kyava emira n'amukola kati ya fulaani owange ggwe gundi owange ggwe owange ggwe n'akyuka n'amutunuulira n'amugamba ti isbir alaihi kama sabartu alaiki gumiikiriza omwana wo oyo nga nange bwe nagumiikiriza ku ggwe isbir alaihi kama sabartu alaiki abange eno sirisira ya bala mukimanye tuli ku lujegere tuli ku chaini y'ekigezo chaini y'ekigezo omugezi ye mugumiikiriza akwata asbaabu ayitiriza okubuulirira n'abeera ng'okubuulirira kwe kungi okusinga okukuba kwe tuli kubala bino ebigezo bye tusanga mu baana baffe bakitaffe baasangamuffe ebibifaanana oba okusingawo nabo bakitaabwe baabasangamu bingi eno sirisira ya bala mukimanye nti omwana ali kumpi nnyo n'ensolo ekkalamu kyeba temuwandiikako bw'alowooza nti ogenda kuteeka omwana wo ku magezi g'omuntu omukulu olimba allah yakola omwana ng'omutima gwagala bingi gwagala kuzanya gwagala kudda eno gwagala kudda eno omutima gwagala bingi mwana ekkalamu kyeba temuwandiikako ne bwatta kati tetugamba timuleke naye mugambeko lw'oyagaddelw'osazeewo okumukuba kyemanyiize nti nze mumaka muno temuliimu kibooko kisukka ttaanu kyemanyiize omwana atamanyidde kubwa buli kaseera bw'omukuba kibooko ttaanu awulira nnyingi ate yamanyira kibooko asatu bw'omukuba ekkumi n'ettaanu alaba ntono okukibaita okukapa ekibaita okukapa nsaba allah kiteeke mu bwongo tukitegeere kakati ibadallah nabbi ono ow'ekitiibwa yaqubu alaihi salatu wassalaamu yagamba abaana be ngenda kubasabira allah basonyiwe nabbi yusufu yamugamba nti wa atuuni bi ahlikum ajmain yabagamba bagende bakuŋŋaanye famire yaabwe yonna bagireete bagimuleetere emisiri tutandise mu butongole omusomo gwaffe ogw'olwaleero nabbi yaqubu alaihi salatu wassalaamu mukeeterekerero akamaanyi n'ennyonta ensofu kuyaayaana okungi mu mutima ng'amaze okutegeera nti omwana we yali yazaawa azaawuse ye yusufu alkarim bunulkarim ibunulkarim azaawuse yali yazaawa bwe yali ayagala ngadda wabbali ne batuuka n'omugamba tafta'u tazkuru yusufu hatta takuuna haraba aw takuuna min alhaalikin gwe tokoowa kujjukira yusufu n'otuuka n'okkenena wenna ofuusa eŋŋombagomba olyawo wa yusufu kkiriza nti yafa wenna ogenda kuzikirira naye ng'agamba kimu nti innama ashku bathi wa huzuni ila allah abange musuubira amawulire g'okubaayo kwa yusufu n'ebitendo bye bajja nabyo nti taata yusufu taliyo bubeezi nti gyali wabula ye nannyini ebiragiro emisiri emmere eno bulijjo gye tulinawo ne gye tuleeta yagitusenera mutabani wa Binyamin bukyanga atuvaako n'adda mu buddu kyetwalowooza nti buddu kumbe bulijjo ali mikono gya mutabani wa Yusufu olowooza asanyuka atya nabbi wa Allah ow'ekitiibwa yaate maama Rahil maama wa Yusufu alaihi assalatu wassalaamu alaiha assalatu wassalaamu olowooza asanyuka atya kubanga bwetugenda okulaba mu maaso yali akyaliyo nga mulamu kyekigambo ekituufu Qur'ani kyeraga era kyekituufu kigambo ekyokubiri nti yali yafa naye ekigambo ekituufu kwe kubeera nti yali gyali nga bwetugenda okulaba biidhinillahi tabaraka wa taala beteekateeka nabbi Yaqubu n'abaana be abaana be ne bakyala baabwe bonna n'abaana baabwe n'abazzukulu baabwe kubanga baali basajja bakulu ddala Bwabanga Nabbi Yusuf alayhi salatu wasalam yadilla omwana asembayo. Kati minister mulamba tibasobola kumutegeera. Watyati balibbo abaali balajana nga Yusuf akyali muto nti taata naleka ofu abasajja abakulu omukwano nagwa kali akato golooza kati binkana batya mu myaka. Bakulu ekiyitiridde. Kale balina abaana balina abazzukulu. Abenganda bonna bakkojja baani babagamba babeetikke. Waatuuni bi ahlikum ajmain. Beeteekateeka okuva mu nsi ye Kanaani. Ne batandika safaali okwolekera mu eggwanga erya Misiri. Agamba Ibn Kathir rahimahullah. Agamba ntajahaza Yusufu lilikai walidaihi. Yusufu yeteekateeka naye beeteekateeka okumusinkana nga neegwe beeteekerateekera eno okubasinkana. Agenda kusinkana ki subhanallah. Allah nga mulungi eyateeka mu nsi muno moments ez'ebigezo ate n'ateekamu moments ez'essanyu epitirivu. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe omugabo ku ssanyu erifaananako bwe riti mu dduniya muno ne mu akhira. Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza nti nno beeteekateeka okubeera nga bagenda Emisiri. Kati Ibn Kathir atugamba nti ne Nabbi Yusuf alayhi salatu wassalaamu eno n'atandika okweteekateeka okusisinkana bazadde be ababiri. Lwaki Ibn Kathir baakoonyeeko wano? Kubanga be basinga okubeera special mu bonna baagenda okusisinkana. Wa illa bangi baagenda okusisinkana beyeegomba senga gundi kojja gundi n'abalala bangi abaali baamubulako edda. Nabwekityo yeteekateeka okubeera ng'abasisinkana. Agamba Ibn Kathir wa amara almaliku yani Ar-Rayyan ibn al-Walid. Kabaka Ar-Rayyan ibn al-Walid naalagira umara'ahu an yakhruju jami'an ma'a Yusuf liliqa'i nabiyyillah Yaqub. Naalagira abakungu ba government ye bonna ba ministers ba governors ba ani bonna bafurume ne Nabbi Yusuf babeerenga bagenda okusisinkana naye awamu naye kitaawe Nabbi Yaqub alayhi salatu wassalam. Bagenda kusisinkana Nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala. Bagenda kusisinkana Nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala. Abangi Allah bwakuwanga ekyengera n'ofuna obuvunaanyizibwa ewantu wonna mu bakafiri ng'oli musiraamu ng'ategeera Allah otegeera Allah. Oyinza okubeera chairman w'ekyalo, oyinza okubeera wa defense ku kyalo, oyinza okubeera mu ofiisi yonna, oyinza okubeera mu bukulembeze wonna naye ng'oli musiraamu. Ofubanga nnyo okurepresentinga obulungi eddiini y'obusiraamu mu bantu abo abatali basiraamu. Awalan eri abasiraamu wakadhalika n'eri abatali basiraamu. Eno gavumenti yali y'abasiraamu. Bwe mubaamu abaali bagenzi basiraamu ku lwaddaawo ya Nabbi Yusuf baali bakyali batono naye baali si basiraamu. Nga Allah bwe yatugambye ti maakaana liyakhudha akhaahu fi diini lmalik. Nga bwe twawulidde Yusuf ng'agamba nti wattabaatu millata inni taraktu millata qaumin la yu'minuuna billah wa hum bil aakhirati kafirun wattabaatu millata aabaa'i. Obo nanga bujulizi obulaga nti tebaali basiraamu. Ya sahiba sijin arubabun mutafarriquna khairun amillah. Daawa jiyakola kubali abali mukomera naye olwa empisa ennungi eza Yusuf n'obukulembeze bwe obulungi labakabaka bwakolera Nabbi Yusuf ikram ennene efaanaganako bweti. Yalagira abakungu bonna bafulume Nabbi Yusuf okugenda okusisinkana kitaabwe mu kkubo yali mu kifo kyali ateeseteese okubeeranga we bamusisinkana. Wakiila agamba Ibn Kathir hatta almalik kharaj. Kigambibwa nti neekabaka yennyini teyalutumirwa mwana naye yalusitukiramu. Wakiila kiila min siyagi attamurid. Kyekimu ku bigambo ebikozesebwa okulaga nti nno kino kiyinza okuba nga kyo si kituufu naye kyekimu ku ebyo ebigambo ebyayogerwa. na weshtio abantu bano bayi ngile guanga ilia misiri. Nabi Yakubu alayhi salatu wa salamu ya sembira. Ni Nabi Yusuf alayhi salatu wa salamu na sembira. Ni basisi inkana Allah gamba. Ti awa ilayhi abawaihi. Awa ilayhi abawaihi. Urwara bakubazaddebe. Naba kwa tabona, naba nyuegera, naba kwa mubifuba. Awa ilayhi abawaihi. Imamu Saadi ya gamba. Tudhammahuma ilayhi. Dhammahuma ilayhi. Addam. Kwe kugwa mumuntu nomu kwata. Chetuito kugwa mchifuba. Nomu kwata nomu nyueza. Nga mwegude mchifuba. Buatu biyakura chitawe Nabi Yaqub alayhi salatu wassalam. Akaisa nyakaja okaraba burunji. Ila mungiri yemu. Buatu biyakura mama we Rahil. Alayhima assalatu wassalam. Dhammahuma ilayhi wa ikhtassahuma biqurbihi. Nabe iranga ya soka nabazza wabbali nabu wa special care. Iyabwe. Wa abdalahuma minal birri wal ikrami wal tabujil wal i'idhamu shay'an azima. Nabe iranga ya bateka kubu rabirizi. Mukasira konga ya kabafuna. Abataddeku wabbali. Nabateka kubu rabirizi. Nabateka kubu. Naba treatment yedi special naba isa mumpisa ebe ya ulide nga abazadde ababiri wabammahuma bammahuma ilayhi wakhtassahuma biqurbihi wa abdalahuma minal birri wal ikrami wat tabujil wal idhami shay'an azima chiafa bagamba mazo kubasinkana musanyo pitirivu nawe yosobola okulaba yokuba akafananyi chechari wa mchiseirecho wakala dukulu misra insha Allahu aminin na baganti abangi muyingire gwanga ilia misiri abani rizoru wani riza ururi special bonna abinganda abaze ngabavwa monsi eye kanani mwarabu itiwa kanaan na bagamu muyingire gwanga ilia misiri aminin mwenanga muri batebe nkevu amakuru mwonye obwafu mbaddemu mwonye okutya kwe mbaddemu mwonye embeera zonna ezina kuwazaze mubaddemu ekyokubiri aminin temuti anti eno gye muri mwinzo okusangayo embeera embi wabula walillahi alhamdu wal minna obufuzi Allah yabumpa nga Allah byagama mu Qur'an wa kadhalika makkanna li Yusuf fil ard nga kabaka byagama nabi Yusuf innaka ladaina makinun amin innaka alyawma ladaina makinun amin anta mumakkan ngira Allah byagama tinata yatabawwa minha haythu nasha wa kadhalika makkanna li Yusuf fil ard yatabawwa minha haythu yasha ngachayagala chakora nabwe kityo abawa obweyamu abaganti eno gemuze ndi munene temutya nti mugenda kusanga okunakwezwa konna eno mbugwira gemuze wabula udkhulu misra insha Allah aminin qila skunu misra insha Allah aminin bayingire gwanga ilia misiri mukitibwe chamanyi mumizira emitirivu musanyu epitirivu Nabi Yusuf alayhi salatu wassalam nabi langa azimu nate okusisinkana ne bazaddebe ababiri bano mama we Rahil ne tata we Yaqub alayhi assalatu wassalam Allahu alam ne mama we omuto aiti balayya yaliko oba yali amazo kufa ala kulli hal bayingira igwange lya misiri mukitibwa ne tabujili eyamanyi ennyo bibatu uka wibari oba Nabi Yusuf alayhi salatu wassalam watu lakun namurondo ye eyobu kungu chiafaa kwa atabazadebi na awastula na abateka kuchifoche watu ula Allah gamatu warafa abawaihi ala larushi wakharru lahu sujjada nasitula bazadebi ababiri na abateka waguru kuntebe ye kwa atu ula bano baganda yebonna bibara ba echo wa kharru lahu sujjada bonna ne bakka wansi ne bavunna mira nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam ngamwabo abavunnama mwali mu kitawe nabbi Yaqub alayhi salatu wassalam ngamulimu mama we Rahil ngamulimu ne baganda be 10 nomu Irecho urwachi tunuri la wati nabi Yusuf alayhi salatu wassalam Subhanallah chava ajukila Echiroto Agamba katada bundaama asadusi rahimahullah Agamba tuwakharu lahu sujjada bunna nibavunnama Agamba tikana hatha saigan fi shariatihim Iza sallamu ala al-kabir sajadu lahu ولم يزل هذا جائزا من لدن آدم إلى شريعة عيسى عليه السلام فحرم هذا في هذه الملة وجعل السجود مختصا بجناب الرب سبحانه وتعالى قتادة بن دعامة السدوسي مفسر كبير ومحدث كبير ومؤرخ كبير أقام رحمه الله انت كان هذا سائغا في شريعتهم Echo chari chikirizwa mu sharia yawe amakuru okuvunna mira omuntu idha sallamu ala al-kabir sajadu lahu bibaba anga babuza omuntu nga mukungu mukukunavu wachitibwa sajadu lahu bamuvunna miranga walam yazal hadha jaizan min ladun adam ila shariati isa alayhi salam Echu chali chikirizwa okuvira dala ku sharia ya Nabi Adam alayhi salatu wassalam okutuukira dala ku sharia ya Isa alayhi salatu wassalam Nabi Isa ye nabbi eyasemba yo oluvannyuma lwe Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam najja agamba qatadan fahurrima hadha fi hadhihi al-millah Echo ne kifuka haram Allah na kifula haram mumilla eno ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ju'ila as-sujud mukhtassan bi janabi ar-rabb subhanahu wa ta'ala sujudu nebiranga mushari'a ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yafuka nga ya Allah subhanahu wa ta'ala nga yawulide yeyeka tuigawo chiwano tuigawo nti sharia yomba ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam akmal ash-shara'i' Echintu chonna Allah chatajjuza mushari'a za kulembera yakijuliza mushari'a yomba ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era sharia yomba ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yesinga sharaa izo na mumbera zo neze dini. Omuli tauhid ne rusigadde byonna. Na wishto mushari'a ya fe yomba ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam okuvunna mire chikali Allah chafuka haram. Okutama chafuka haram, okuvunna mawasiri haram, okuyala kutaka chiri haram, okufuka amillo omuntu chiri haram byonna biri makuru ga sujud. Eyo nane biranga biri haram mushariya yomba ka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam falamma ra'a yusufu sujudahum lahu tadhakkara ru'ya faqala ya abat hadha ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbu qad ja'alaha rabbi haqqan biyaraba nabi yusuf alayhi salatu wa salam ichikura kino kibakora bonanga bamuvunna midde kuttaka Umwali kitawe ne mama we ne baganda be 10 nomu kyava ajukira ekiroto kyalota nga akyali muto musanyu pitirivu kyava ajukiza kitawe na mugamba ya abati tata hadha ta'wilu ru'yaya min qabl eno yenzivunula ye kiroto kiri kinnalaba nga akyali muto tata okyakijukira قد جعلها ربي حقا ويكتب الله تفد كما زما اتجي زاكي الله تفد اضغاث احلام بيدي بيروتو ابي كفا انيو بوجي نينشي ميزكو كوليما لا وانما قد جعلها ربي حقا الله اشروتو تشنا تفد كما زما قد جعلها ربي حقا الله تفد كما زما نبوشتيو ابانتو بانو باي انجيرا اي مصري Mukubiranga bayingide e Misri bafunna midde nabiyono wekitibwa Yusufu alayhi salatu wassalam nabbi Yusufu ategedde nti oh che kino kiroto kiri wekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala kiyando sanga anchali muto Allah akivuze mpaka lwaki juzza. Na bwekityo mu mbeera efaanagana ko bwekyo, abantu bano mu kuyingira Emisiri yali ntandikwa ya safari ya babani Israel okubeera mu ggwanga lino ery'Emisiri. Era akamalirize n'akasonga kano biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Kituwa tuwunzika nako utujja okutandikira kasonga ki kakulu nnyo okubeera ng'okategeera owange gw'omukkiriza. Nabbi Yaqub alayhi salatu wassalam mu kuyingira Emisiri, abaana ye bano ekkumi n'ababiri abatandikira ku mukulu ayitibwa Robel okutuuka ku mwana asembayo wansi ayitibwa Binyamin. Abaana abo ekkumi n'ababiri be baavaamu ebika ebibiri, ebika ekkumi n'ebibiri eby'abaana ba Isirayiri, be baavaamu ebika ekkumi n'ebibiri eby'abaana ba Isirayiri. Allah byayogerako mu Qur'an mu bifo eby'enjawulo. Mu kubeera nti nno baayingira eggwanga lino ery'Emisiri, baatandika okuzaalukuka ne bavaamu abaana bayitirivu. Abaana abo baitwa ba Banu Israel, abaana ba Israel, nga Israel ye Yaqub alayhi salatu wassalam. Yaqub yali ayitibwa mu ngeri y'emu Israel. Israel kitegeeza ki? Il mu lulimi Oluebbulaniya, olulimi lw'Abayisirayiri, il kitegeeza Allah, kitegeeza Allah. Isra kitegeeza abd, Israel omuddu wa Allah, omuddu wa Allah ya Abdullah. Era ne bamalayika bangi sharia ya feno yaleeta amannya gaabwe ngegatambulira ku gundi eyo bamalayika nge batambulira ku mannya agaabayitibwanga mu lulimi olwo Oluebbulaniya, nga Jibrail, nga Mikail, wahakadha mumanya agafanaganako bwe gatyo. Il kitegeeza Allah subhanahu wa ta'ala. Na bwekityo bw'owulira ba Banu Israel, abaana ba Isirayiri be baana abazaalukuka nga bava mu bazzukulu bano, nga bava mu batabani ba Nabbi Yaqub alayhi salatu wassalam, nga Isirayiri ye Yaqub. Kati abo abaana ababavaamu ekkumi n'ababiri be baana abaakola ebika ekkumi n'ebibiri eby'abaana ba Isirayiri. Baawangala Emisiri, baayingira nnamba yaabwe ntono. Eriwaya ezimu zigamba nti baali kinaana, endala zigamba baali mu bibiri, endala zigamba baali mu nkaaga. Naye bwe baatuuka mu ggwanga ery'Emisiri, Allah subhanahu wa ta'ala yabagaziya ne bazaalukuka ne babeera nga baafuuka bangi, hatta okutuusa ku mulembe gwa Firawuna alayhi allana, buyajja n'abasiŋŋaana nga mwebali mu ggwanga erya Misiri nga bazaalukuse nga bayitirivu. Nabwekityo n'amanya nti nno obwakabaka bwe bugenda kuvaawo ng'abuggyawo ava mu bo. Ekirooto kyeyafuna ne kimuvuunulirwa omusamize n'amugamba nti nno agenda okuggyawo obwakabaka bwe agenda kuva mu bo. Nabwekityo ekyaddirira kyeyava abeeranga atandika okubabonyaabonya olubonyaabonya olw'amaanyi, nga atta buli balenzi mu bo ng'alekawo abaana abawala, okutuusa ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yasindika Nabbi Musa alayhi salatu wassalam nga naye ali mu bazzukulu b'abaana bano mu bika bino ekkumi n'ebibiri eby'abaana ba Isirayiri. Nabbi Musa alayhi salatu wassalam naye muyali ne Allah n'agira n'akulya mu maka ga Firawuna n'abiranga teyattibwa. Allah n'abiranga yesiza kuye okununula abaana abo mu kyafaayo kimumanyi obulungi ekya Nabbi Musa alayhi assalatu wassalam. Era Allah kweyayisiza okubeera nti nno gizikiriza Firawuna n'amazzi. Nabwekityo Emisiri baali baagendayo batya? Kuno kwe kugenda Emisiri kwowulira mu kifo kino kye tulabye bwe baayingira Misiri. Qala dukhulu Misra insha allahu aminin, ne bayingira eggwanga lya Misiri ne baliwangaliramu ebbanga eryo lyonna ne bazaaluka ne babeera bangi okutuusa embeera eyo gye nkukooneddeko yabaawo. Allah subhanahu wa ta'ala n'abeeranga yabataasa ne bava mu ggwanga ery'Emisiri ne baddayo Eshamu nga abataasa ne Nabbi ow'ekitiibwa Musa alayhi assalatu wassalam. Wetukomye olwaleero ibadallah, kukyafaayo kiri ekya Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam tulabyenga Allah mazo kumugatta ne bazadde be abebitibwa bamazo kuberanga bamvunnamira akitegedde nti subhanallah kyekino ekiroto kyennyini kyenalotanga nkyali muto kadi jaalaha rabbi haqqa Allah mazogatta famire eno eyebbeeyi eyekitiibwa eyaba nabbi era eyobwa nabbi mazo kuberanga ajigatta kyekyaddilla wetujja okutandikira omusomo gafo oguddako بإذن الله تبارك وتعالى وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.